iselo sitayila ehlelizana komthwayo uyayisinda ubuhlungu amahlombe ngithwele inkinga unyaka wonke bese kube nokushelda kwizimali ntonsakeke iyalokudila yomhlaba
I'm sorry.